Loka, simari no gas edidi. Keo mburma ala la wiri mbi itengo keo dandoringu, badinoma. Ardibi yotina bisadakbe esari ankobebe injilo tono mosel nombar di yesu gatibe chusan yimbibe. Ndek seitani naati ayudas, biterakadi iskariyot, jayad esapo edidibe. Oyehibam doide ardibi yotina bisadakbe, ema berenobe galle alabe no adeniri dumen yesu. Be ndanyihen weltari. Kauri rokkudem kalis o jabi o won e yilaade mosel no wadirimo e juudi mabbe taw yimbe be tinani nyande kew mbur mo ala la wir do njaw koñ koñ poti layede do yeso neli pierre e yohanna wi do men
jehe keblane en hirande kew dandorende kirtoden
be mbimo
holi to jidda min keble yande
o wiibi
jewe so onati sarende ma on pottu e gorko ina rondi guttundiyam dewe e makko ha der galle mo jogorinaade o biyon jom galle o cerno o ina namdo holi suududo foti hirtodaade almube mum hirande kew dandorende ma o hollu on suudu mawndu wondutu dow huberato feewnaado ha gasi ko don keblaton hirande de
be jahi be tawirino wirunoobe ni be kebli hirande de nde waktu ayoni o joodi o ma hirto kanko en elabe be o wiibe
ala fof ko burnomi mo yede hirto daade e mon nde do hirande kew dandore hade am yarde metti gati modo wi'a on mi wanta hirtonde ha nyande nde timmi der laamu alla
o jetti koppu cagal nde o yetti alla o wi
jette o do koppu peccondum e hakkunde mon gati modo wi'a on hankadi mi wonta yarndiyam reseng ha nyande laamu alla
kadi o jetti mburu cagal nde o yetti alla o tajimo o tottibi o wi
dum do ko bandam sakkanu gammondu badire dum teskuyam
o jettir non kadi koppo cagal nde be ngayni hirtaade o tottibi o wi
ko odo koppu woni aadi keso pibirado jiijamam dam ndufana don dam kono non jam fotodo mi o nana joododi e amela hal gotal e gonga ni neddo o nana yarano hajirani kono musiba wodoni jam fotodo mo on
be ngoyne namna dirde e koy mabbe huli e mabbe jogordo waddi ko waynon be jaheni ha be ngoyne e yedda dirde e koy mabbe huli e mabbe burdo mawnodi o wiibe
lambe be ina kolla dawlaaji mo men laamu mo men te halifaabe majji njidi ko noddirede mojjube kono onon wona non dum way e mon to bange mon yo burdo mawnude waano sukani gardido wayno charwo woni ngati hakkunde nyaamowo e charwo dum holi hen burdo mawnude bele wona ko nyaamowo o denne dey min baami e der mon kono charwo woni ko onon goni munjunobe am dewti ndajam minne mi rokki on laamu no babam rokkirimi laamu ni bele eden dendoyo lahal e laamu am joodoyodon e jappere ngam nyaawde cuuli israila sappo e ɗiɗiɗi simon simon heɗo seytane nyaagima sedde on no gawri ni kono mi nyaaganimama bele woto hoolare ma saayde te sa arte am sembin ɓerde bandiraaɓe maɓe
pierre wiim
joomiraaɗo mboɗo felliti nawdeede e ma kaso e wardeede e ma
o wiima
pierre mbiɗo wiima ngori joggata hannde tawa a yeddaani laabi tati aɗa anndimi
o wiiɓe kadi
de nelmi on o nawaraani wona danga wona sakkoos wona paɗe holi ko ŋakkira ɗon
ɓe njaabi ɓe mbi
hay huunde
o wiiɓe
jooni noon kala jogiiɗo danga yo ƴettu jogiiɗo sakkoos yo nawar te kala mo alaa silaama yo yeey wutte mum sooda ngoota ngati moɗo wiya on ɗum ɗo ko winda koye am foti timmude o hiisaama e waɗooɓe bonande ngati ɗum ko faate am ina woodi timmeende
ɓe mbi
joomiraaɗo silamaaje ɗiɗi nani
o wiiɓe
yoni
nde o yalti o yehi hayri olive no o woowi wadde ni almuɓe ɓe ndiwi e makko nden o yettima on nokku o wiiɓe
torode woto on jande jarabi
tagal dum o waddi be ko fetti na weddande hayri o dicci o woni toraade o mo wi
baba sa jabi woddi namde met kono non woto wad sagam wad sagoma
don tan malaika asman feñinem sembanim fayre nangimo o beedi nyibde e torgol mak warnyere mak won e si waraade e leydi no keddi gi jamni den o gayni toraade o rutti e almudde o tawi ina daani sababu ndi sunaare o wiido men
holi ko daanoto don gumbode e torodon bele woto on jande jarabi
do halata do diddal yimbe ari ko biiteede Yudas goote sappo didde be ardingal kank Yudas o baadima ngam urnaadem Yesu wim
Yudas ko urnaago jafortoda bi neddo o
nden wondibe makko kanko Yesu ndi ko jogori kewri ko ndi
jomiraado min piyabe silamaaji
tan goote mabbe fi ciarwo horeji yottinobe sadako muccit no furumum nyaamu kon Yesu hebti wi
kaade don
o memina furu ciarwo o o sellidum ha o waytno o wayno tagal dum o yecti e arnobe jagodembe hono ardibe yottinobe sadakbe mawbe renobe galle Allah be e hohobe be o wi dum en
gaddoton ko silamaaji e chabbi elle ko mi tajow ko enen gondanno nyade fof e der galle Allah he kono on pawane am jungu ko joni waktu mon yoni onon e bawde ni berde
nden be nangimo be nanno yima e der galle horeje yottinabe sadak he Pierre rewi hen to wobbi nden be kubbi foyre dingral galle hebe jodima Pierre ne ari jodi e der mabbe char wawa debbo goto yi o mo huccit e foyre he ndarimo wi
o gorko ne kay koy makko wonduno
kono Pierre yeddi wi
debbo mi andamo ni
de boy seeda goddo yimo wi
anne kay koy mabbe jeeda
Pierre wi on
mi jeyaka e mabbe
nde yehi ha woni heddi waktu goddo kadi ummini halaka wi
e goonga o gorko wonduno koy makko ngati kanko e hore makko ko galele najo
Pierre jabi wi
mi anda ko jidda wiide
don tan hade makko jofnudi ngori joggi jomiraado yecciti ndari Pierre tan Pierre siftere gol do kongol gol jomiraado halanno dum
ngori joggata hande tawa yeddani laabi tati ada andimi
o yalti bowal o woni wayde bojji muist jagunobi Yesu be ngone tondi dum ina piidum be ngoyde mum demo e be piyamo e be mbi
Longin, holy pida ma. Longin, holy pida ma. Longin, holy pida ma.
Bengoni kada yeno demo jine go ikewdi. Den weti, go mo hoho bi linyolngol, kon ardib yotina bi sadak be, e sari anko bi be, ndinti. Na imo to nyayur de towe ndito. Mbim.
So tawi ko anweni almashi ho, halan min?
Owibi.
So mi wi on non on jabata te so mi namnima on jabata ko kono tuggi joni ma bino do jodo nyaama Allah jam bawde o
kambe fof be kibbiti be mbimo
jida wiide ko abi al
o wiibi
onon e koy mon on binon
don tan be ngone wiide
en choklaani seed hankaji tawdo o haldi hunduko makko